byenfunye mu ekisibweka kwengeri gy'oludde Kampala ntegeeza sebbaala enfunye mu ekirowoozo badde njagala ngende mpase mu kyalo banaab'e Kampala banemyemu ndowooza lwakuba amasanyu gabasukiridde bwete ebiduula biringa ebiduula buno ddala bufumbo bubyasibuulizanga ewange tebadde atya munne nga nkomawo ttaano ye mukaaga zadda namubuuza kyagomosa yaddamu atunudde eri nga wenna tomanyi nti mbamba taayibange ne mubuuza afuga munne bukyamwekalookano kujja era tobiwulizanga ewange tolisangayo okufumba samakulu g'okufumba gwowasa kufumbirenga bamukubira essimu nga twebaseeka naawoza okay bufumbo kyobwa obutazaala nkooye okuswala mu nkiiko ezeewaka mu kyalo tambuuza nangako ng'afukamidde tetugwa kwerumya nsobi luno lunkayiridde nze nga n'otulo bwe tumbuleka teekwa okumuwa ensonga lwaki tumbuza embuto nangende mpase mu kyalo genze kufuna gwala mu kyalo nebalina abali kifuufufuufu oyera afuye ebibuuzo ne mbanga ali mu kooti
kikusumbuwaki oba mu kiika kya wammwe waliwo ekibanja teri muntu wa kibuga ali wasa mu kyalo n'aba n'amasanyu ag'amaka agaladde omukazi w'ekibuga abeera mwawufu nnyo era mu byala avu tewali amusinga abeera shaapu tamala agagwanwa kati baayiga n'okkuula naye kewepanka n'owasa mu kyalo bamulimba ne kaswiti n'agaba enswa za bba nambye kaweepanka n'owasa mu kyalo oli amukwaga kindaazi n'ajja mwezi kyala nze nawasaako omukazi gwe nzije mu kyalo abayaye baakunyaddoola nze okuva ku kyenalaba tono n'oza lumbe kulabudde mwana wa taata olaba ne bwekabeera kabwana okajja mu kyalo okatendeka ekibuga wabaawo emiwobe wogeza n'owasa mu kyalo matyansi togenda kujjayo mirembe kyalo kakati balunda bayaye nedoola teyandaga naleeta ddenge togeza n'owasa mu kyalo mukwano togenda kujjayo mirembe mituufu ne mu kyalo kakati balunda bayaye ereza gw'olina mugenda kuteeka
bayambe lwaki mukayanira abakazi baffe obufumbo mukimanyi tinno nyanja eteeka n'etabanguka ekiseera kyonna abakazi be bamu ab'eno n'eri bw'aba mukuzi ne mukyalo era bakuula katonda yakuyambako obe ng'oteebye omukazi atakujuze naye si kyangu nze nsangana n'abayina ensimbi ennyingi nga tambula awooninga oluguudo lwonna bwetubeera mu jjamu mbalaba bangi siteringi agikuba empi naye tekaba omukazi yamubiiraka mutuuseku ekyo nga buddeeka muvumi amuwala budde omukazi owengabi yamba baba o kwenava n'okuyiga okunywa ku mwenge weewuunye namujja mu byalo byeyo kati ani yamulagira okuvuma nze bba bwemujja mu kyalo ng'omulaba mubisi omutuusa mu kibuga n'akufuukira engo walabira ne bano bannaabeetunda n'akimanya mu mutima nti nafiirwa wadda ate w'omu kibuga yaaba mubuufu aba yakolako dda n'ayiga obuwonvu bwonna wabula abakalampe ng'ennyo mu bubbi omwegenderezanga nnyo oyo tazanyazanya mulimu n'ababeera n'ellonga kyafu n'akubangira abatemu bakunyoolenyoole laba ensimbi zate bwe zikusa omukazi wuwe abadda akuwaana mu nju ekiweewa nfundikira era bwe ŋŋamba nti okuwasa zaalo tebanalukisakisa nze bwe nzijagaza sukulu fiizi n'awakakaala nsi asigaddewo munywamu bwenge
batamalirira baana bange
wabulanze njagala muwasinga wonna kuba mu byalo n'ebibuga waliyera bantu bakubiriza nti nno muwasenga wonna okuwasa zaalo tebanalukisakisa
bagende pase mu kyalo nenze kufuna gwala mu kyalo nebelinabali kifufufufu oyerafiye ebibuuzo nebangali mu kooti
togenza n'owasa mu kyalo masyansi togenda kujjayo mirembe mituufu ne mu kyalo kaakati balunda bayaye nze doola teyandaga naleeta ddenge
wabulanze njagala muwasinga wonna kuba mu byalo n'ebibuga waliyera bantu bakubiriza nti nno muwasenga wonna okuwasa